Kapili Pete, Feliz stop on this track again. Ring rap, I'm the monster owner. Fresh kid counter, promotions. Big devil run this, oh na na. Tuli mabuja bomu sambu kwa tuwe chisa. Fokuwele wakata tusoma chipu kosa. Emiti emito tulite wanga tatu ingiza. Mundongo mwe madi ya majanga tuwa tutuza.
Tutere.